DJ Disboy 255 TZ. TZ.
Utabiri wa hali ya
Momiza.
Boy amekuja kutesa.
DJ Amani the Mix Masters TZ.
Okay. Alright. Okay.
DJ Disboy 255 TZ. TZ.
DJ Amani, the Mix Masters. Bamiza Classic DJs. DJ Disboy 255.
Lazma Kashike.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Amani, the Mix Masters. DJ Disboy 255 TZ.
Now hear this.
Now hear this.
Disboy.
Genie X 66.
DJ Amani.
Baby, when you magic, baby, when you magic, baby, when you magic, many safisha matope yote, matambani kipaji, umebariki wanga kuliko hote, macho tabasa kulako, nyoyo zimeridhiana, wengine sina hofu na hofu yako, I'm sorry tukikoseana, na tuhame dunia. Tukaishi wawili tu kama ikitokea wakuchagua ni wewe tu watu wame dunia. Tukaishi wawili tu na kama ikitokea wakuchagua ni wewe tu prince ya tu say ya tu prince ya tu say ya tu prince ya tu.
Unaposikiliza mziki, hakikisha ni DJ Amani, the Mix Master. Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255 TZ. From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro. This is Bamiza Classic DJs.
Amini sina cha kukupa, zaidi ya mapenzi kukuridhisha. Ayo magari majumba, sunajua vyote ni vya kupita. Amini sina cha kukupa, zaidi ya mapenzi kukuridhisha. Ayo magari majumba, sunajua vyote ni vya kupita. Nakupa moyo wangu kazawadi, nakupa kili yangu kazawadi, nakupa mwili wangu kazawadi. Ipokea kazawadi. Na tuhame dunia, atukaishi wawili tu. Kama ikitokea wakuchagua ni wewe tu. Tuhame dunia, atukaishi wawili
tu.
Kama ikitokea wakuchagua ni wewe tu. Prince ya tu.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255 TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Now hear this.
If you wanna love me, you gotta do it right.
DJ Amani.
Cause every queen need a king who wants a body all day, all night. We could do it in the shower,
We could do it on the floor. You could get it every hour. Boy, that's so much more fun, mom. From where this came from. If your love is bum bum, yeah, yeah. Then it's the only one you want. What's that bum bum?
How could I replace that
bum bum?
I just wanna see you shake that
bum bum.
Give it to me, I'ma take that
bum bum.
What a
bum bum.
Shawty came in and she got me red-handed. Standing up.
When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If our friends, you see my bar. And we come back, apologize. Baby, girl, you say the honey. Mokwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mweza kumeni shika. Baby, girl, you say the honey.
Baby, let's go far away,
far up.
Baby, far away,
far up.
Oh, far away,
far up.
Baby, far away. Baby, let's go far away,
far up.
Baby, far away,
far up.
Oh, far away,
far up.
Baby, far away.
DJ Almighty, the Mix Masters DJ. 0656562639.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Amani, the Mix Masters.
Last my best she can.
अब ना है तो फिर ना सही दिल
अटूट जाए।
DJ Dashboard 255 G7.
Homeboy, City Boy, aka City Bobo, City Gang, you know what it is, and you're listening to the baddest DJ, DJ This Boy 255. Keep it low to see rock, kaboom! Yeah, City Bobo, Razana Rabu.
Mapenzi ni maua, moyo ni mwangu yanachanua, yalishawahi taka ya kuniua, usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, ndo maana kila nachonipa na kula. Iwe papa machura, na kula ndo kisa kwa nini nisiturie, mfano unaninyima nini? Uporazi ugurie, utamu nipate mimi.
Patikani, I'm not available.
When's I know I'm not available?
asipatikani amora bana kwa na ndiki mora
hata ni mushiki
hata
yake wajiku
kama
kitu kama funi ono nungu atina lana kitu kama funi
Unaposikiliza mziki, hakikisha ni DJ Amani, the Mix Masters DJ. From Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
Kanitupia kijiti, mangine sipiti, oh baby. Siwazi hata kujiti, kani bibiti, oh baby.
Anagagana kakulalia, akini bali yozio na kini pania. Anakuja na nevamia, ananikalia, alafu yendo nalia Anagagana gatulalia, akini bali yozio na kini pania Anakuja na nevamia, ananikalia, alafu yendo nalia
Mwezenu wa mnona valapo, sipatikani ya mnona valapo
Mwezenu wa mnona valapo, sipatikani ya mnona valapo Nani kimona,
katani mishiki
Tana nishika shika
Tana kitu kabafuni
Tana nishika
shika Now hear this
Mr. LG Amani
Nimefanya survey Jiji lako liko salama Umenitoa hofu mashaka
Shulani, sholele
Bumiza
Mwili upo
Kilimanjaro
Isia zimevuka mipaka
Sholele
Raha zimefatizana Utamusuka itele Mwili nitoki papasana Zina nisima manywele
Raha zimefatizana Utamusuka itele Mwili nitoki papasana Zina nisima manywele
DJ This Boy 255 TZ CEO from Bamiza DJ Stock Yapo
Download my mix on YouTube and Audio Max DJ Amani The Mix Masters
Kuna kitu minataka nikwambie Lakini naogopa Utaniona kana wivu hivi Oh, siti Nikunongoneze wapembe na sisike Mara naokopa Watajona kena hivu hivi Asa sijui ndo kinga Sijui ndo fala Au sijui masoya Ila napata tabuki wa malima Mana na shingo Kula takulala Mnyonge na nyongonye Mwazo napata tabuki wa malima Hani kwako michizi poyoyo Usende mbali nami wendo tulizo la moyo
Hani kwako michizi poyoyo Usende mbali nami wendo tulizo la moyo
Ona kama si wewe
Nani
wakuniliwaza
Nani
unipembeleza
Nani
wakunipepea milani
DJ Guess Boy 255 TZ
Kuna venye utimam Unanituka na kwacha karam Hii naitua gekitalam Ukitajwa kimoyo mipaa Why tam Mshwiti shwiti babugam Yani yam Do mapenzi au fala Why
Kwanza yote tisa kumi Moyo mila mabisha kambi Nalipape
pia tumili kuachana pende mwenyezi ami koko michizi poyoyo usende mali nami
ndo la moyo
ami koko michizi poyoyo usende mali nami ndo la moyo
Nipa mitihani, natokea nchi ya gani Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani Matukio na rewind, rewind kichwani You were one of the kind, mashinda upinzani Pozi zako da, ile sura ya furaha You're my friend, you're my lover, you're my superstar Mashindo, mashindo kulala last night Kiangaria kitando, used to play pillow fight Come back to me, I'm not doing right Kiona mtu mzima, nalia ujue vitu ziko tight
Ata hiwe mapenzi yamekwisha kumbuka kuna
Hakikisha ni DJ Amani, the Mix Masters TZ.
Akunyo pombe ni lewe, sababu ni wewe, si lewe zina nparia. Umenipatia. Unanijulia.
Chipa imani soke, my heart is broken Na ugelea matope, wacha niji kokote Wacha niji okote, isoke, isoke Na sitafika popote, damn So najua I lost, I mean so pain Your love na deep addiction kama cocaine Naona kabisa umesha ni damage in my brain I'm so high, captain, jump off the plane Meshindwa, meshindwa kulala last night Kiangaria kitando, used to play pillow fight Come back to me, no, I'm not doing right So na mtuzima na liya ujue vitu ziko tight
Mawezi nijima mwendo
Hakuna wongo yo
Masiku pange mendiri kulivuwa pendo Pana mwanzo nilithani utabadirika Of course hakuna liye kamirika Sama siku miake mekatika Nachukia kujona nikilalamika Mula ugari daga kwenye amani Kuliko wali nyama vitani Mitisu vitimbe kurupushani Kama unajona kichwa shingo nari Mula ugari daga kwenye amani Kuliko wali nyama vitani Mitisu vitimbe kurupushani Kama unajona kichwa shingo nari Misipengi darau
Manyanyaso
Darau
Masimango
Darau
Manyanyaso
Siwezi, siwezi
Darau Manyanyaso
Darau Masimango Darau Manyanyaso Siwezi, siwezi DJ Desboy 255 It's TZ TZ DJ Amani The Mix Masters TZ Let's go
Minirizuru munafsi kujikirihisha nikiamini mimi mtu wa miza Minirizuru munana Minirizuru
Baba Diana
Minirizuru munafsi kujikirihisha nikiamini mimi mtu wa mtu Kumbe bora ningechuku chuku Ningefanya utukutu Moyo ndori kupana fahasi chakusikitisha na chambulia maumivu tupu Bora ninge chuku chuku Nama ninge wapa wakifanya supu Kwa koli kwenye nusina nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima, kama hata itashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mazima, japo itakuwa ngumu kuamini. Nitamisi michezo mama Amina, ya kucheza kwa kuburusa ulimi. Mapenzi ulionipa wewe, walai misi kutamani mwingine wewe wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe, japo mina kama kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani, kuliko wari nyama vitani. Mateso vitini, atumana tuenda nime.
Unapocheza na kiukamu Daddy baby, na kuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby na kupenda sana, tasipendi ukinuna. Ay, sweetie sweetie, ay na kutaka wewe funji funji. Kwenye dera mwaga maji maji, wadodoro tunipati pati. Tata tukavuta pumzi Kilimanja, sweetie nitasikwa kwa chilia. Umenifanya kicha uwe chaya chaya, akili mezuwa uwe
chaya chaya. DJ Disboy 255
DZ. Baby boo boo boo. Nitaga my love. Mchana na nitaga baby. Usiku na nitaga wababu. Alafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini. Hawezi kuniacha, amesema ni wa mwisho kunipenda. Hawezi kuniacha hata apewe nini. Hataki kuniacha.
From the head to the top, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kikusaki ni tayari top, top. From the head to the top, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah. Always on my phone. Unatazama nani anaye ni sexy, sexy ajabu umuone. You better know. Upendo wangu
umeugeuza kimbo.
Haya ni mapenzi si wimbo. Machozi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single. Moyo rafi na amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza. Katuko maka umani. Yumebo
Kami ya maizu kwewa.
Kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255 TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Kama ndo pesa natafuta, nikizipata ndivyo tunaruka. Maradhi ndio kitu naogopa, wambie panya sitoshavuka mipaka. Wanipasua akili ulivyojazia kama mkoa wili na kupa sehemu za siri. Miliki pesa zangu paka akili.
Majogo tunavubisha kama popo. Yeah, fatia moto. DJ please don't lose the control. Yeah, hadi majogo tunavubisha kama popo. Yeah, fatia moto. Chumbo navukata mitiyo boy. Yeah, yeah, yeah.
Post na mi, mino mapost na mi. Mapost 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 na mi, mino mapost na mi.
Nasio lumba waya, raha tu zimengi zidi. Sio mamba mitana, penzi mwenye na faidi. Unanisho na gala, na kumbatwa kwa baridi. Usinyole na mwara, na tuzwa na kivi. Oh, oh.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, soda rudi unanifokea. Mwenda mwenzo likutoka, mambo fiongwa janimikea.
Tambu pipia kijiti, ukilamba unacheka. Na kibariti hiki, nyose shenye tandoa ya mkeka. Penzi halishi kiki, hina nyote temesha jambani. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na micheza. Mina mapost na mi, mina mapost na mi. 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 Mina mapost na mi, mina mapost na mi.
Ulikuwa wapi wakati nalia lia na mapenzi? Ulikuwa wapi wakati silali na kosa usingizi? Ulikuwa wapi wakati nashindwa kula chakula? Ulikuwa wapi, mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa? Mbona umechelewa?
Tauseni yada, umenishika kwa mtima. Pumzi sihemi yada, penzi si madeni mchina. Nie salama na mzima, sina tauseni yada. Umenishika kwa mtima. Pumzi sihemi yada, penzi si madeni mchina. Halina gautemi yada, nyingi dua amina. Olorufemi yada,
we
baby.
Let's go.
Baby, ni posti. Kwani misi mali yako. Una mwogo banani. Ay, wewe. Hey, baby, ni chumo. Kwani misi mali yako. Una mufia nani. Ay, wewe. Mino naraha. Kama tunakera. Na bila ta kuwagusa. Bila ta kuwasema. Mino naraha. Kama tunaboa. Na bila ta kuwaomba. Bila ta kuwagase. Mungu kaumba dunia. Ina watu na vyetu. Kaumba dunia. Ina vitu na vituko. Mungu kaumba dunia. Ina watu na vyetu. Ila si tunavyo pendana. Watacha na wao tunadunda mpaka. 2025 2026 2027 2028 tunadunda mpaka. 2029 2030 ila si tunavyo pendana. Watacha na wao.
DJ Desboy 255 KZ. Let's go.
Hey, baby, naomba nifanye. Baby, naomba nifanye. Nifanye niwe wako daima paka mwisho. Oh, baby, naomba niweke. Baby, naomba niweke. Ndani ya moyo wako daima. Wale wote wanaojifanya pweza wakutabiri penzi wakaotu wachinje. Tunywe chuse na kuongeza nguvu. Wale wote wambea wambea. Watie chumvi penzi. Midomo tuwafumbe. Tupendane waishiwe nguvu. Mungu kaumba dunia. Ina watu na vyetu. Ila si tunapopendana. Watachana wao.
Tunatunda mpaka.
DJ Omani, the Mix Masters DZ. 0656562639. Let's go.
You were the shadow to my life. Did you feel? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.
Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
DJ Disboy 255TZ.
Hapa kuna teni limezagazaga.
Wasiliana naye kupitia namba 0623123583.
Tanarabajua kwake.
Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Oya hapa kuna teni limezagazaga. Eti nani ana namba yake. Hapa kuna teni limezagazaga. Tanarabajua kwake. Oya hapa kuna teni limezagazaga. Umbo lake pale yanga anavaa. Namba nane. Kifua ni kila sana tembea na masa. Saa sita. Moyoni mwangu huyu mama nimempata.
Bamiza.
Namba moja. Kiukweli nimempenda. Ila ndo sijui nifanyeje. Hata mambo.
DJ.
Kwenye masifu yake anatushimo. Huku na huku. Kajaliwa sura. Kajaliwa shepu mashallah. Nimechoka kumuota. Usiku na uweseka.
Now hear this.
Mambie. Now
hear this.
I get my own, you dey shake your nyashi for where I dey drink okokoro.
Ade for reef and they cast in my net. You decide to show your bololo. Waiting I no do for you. Now what you want, I do it times two. Mana, emere no me for choco.
DJ Beast Boy 255.
Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, oh. Puresi na puresi, oh. When you big, you're small, oh. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi.
Vimacho na zake lips kumpata surprise. Yani kweli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeukota dondo chini ya mpera, nimeukota dondo na siambiliki.
Kama tatu simama kete piga wanlege tingiza kichwa ni kazi meshika gweze kispaki anguka nayo twende hapa ni kudance kubanju kama daily sipige makofu utachoka mikono doma na utamiss nyingi sipige makofu utachoka mikono doma na utamiss nyingi no no bailando unano
now hear this
bailando unano.
Nilikotoka bila una soda mkilo juwe yoni siku wa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga una mwaga ugali anatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga TV kwa jirani mpako kanawe miku. Mama single mana shule sija soma ila mtawle nifunza kupambana. Niko minamaza badeni kila kona kama movie.
oh, alhamdulillah.
This boy
atukufuru Mungu kwa sababu tuko nazo chapati na maragi nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do.
Boda boda daradara nimeleta do.
Boda boda daradara nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do.
Manyanya soma simango nimeleta do.
Manyanya soma simango nimeleta do.
DJ Almighty, the Mix Masters DZ. 0656562639. Let's go.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life.
Kumbe maisha matamu.
It's by 255.
Ata usemi. Maisha matamu.
Yola.
Ata usemi. Maisha matamu.
DJ Amani.
Ata usemi. Maisha matamu.
Mamiza.
Ata usemi.
Oh, wala.
Iludiwe. Kumbe maisha matamu. GSM ata usemi. Maisha matamu. Oh, saidi lugumi ata usemi. Maisha matamu. Abeti malo ata usemi. Maisha matamu. Mwamedi mchengelo ata usemi.
Oh, alhamdulillah.
Hear this.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18. Sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye maendo. Sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye maengo. Vitu vyake na vutiwa kila engo.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
DJ Omani, the Mix Masters TZ.
Nafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. X wangu wana
Biba shoka.
X wangu
Umeranya tukuga.
X wangu wana tamani na chiki. Nifubarishe ni dhaliliki. Adui zangu wana tamani wa niziki. Niwe choka mba na mwisho ni tuli
siki. Atuwa kisi na mabosi. Sisi wenye ni mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipa na sakoni.
I'm
anarudi kwa
Boga
Hawa Mwana nisema mimi hawa weni yao Hawa Wakiomba mabaya anarudi kwa
Atuwa bizi na mabosi Sisi wenye na mabosi Wana tumea mikusi Tunalipa na sabuni
Download my mix on YouTube and Audio Max DJ Amani, the Mix Masters.
Let's go.
Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao wanachuki kama labda tunaishi kwao wanashindwa kuishi nyumba na mali za baba zao ushangaza wana risk tabia za dada zao
X1 kwa natamani ni achike Nifubai niishe ni dhalilike Adui zangu natamani ni zikwe Iwe choka mbaya na kesho ni fili
Sisi wenye mabosi Sisi wenye mabosi
Now hear this
Achia twende kwao twende kwao
wanachotufanyia mimi kwa kweli yani natamani yani mtu nimkamata hata mtu nimsake nguvu
hata ndugu zangu
nataka nisikie
hivi ujana upoje
ujana upoje
ujana upoje
ujana upoje
hivi ujana upoje
muda
naweka malengo nikisipata mimi nikimjengo niwekeze niwe na kitengo bosi nikifanya chapengo ila pieces oh pieces ila pipi ila
pieces boy
pieces oh pieces nikisiona moyo na tuna tena
pieces oh
pieces oh nikisiona moyo na tuna tena Jamani moshi uo, moshi uo Ikiuona moyo unanuna tena
Moshi uo, moshi uo Ikiuona moyo unanuna tena
Mikeka iyo, mikeka iyo Ikiwaza moyo unanuna tena
Mikeka iyo, mikeka iyo Ikiwaza moyo unanuna tena
Hivi ujana upoje
Ujana upoje
Ujana upoje
Ujana upoje
Hivi ujana upoje
Ujana upoje Ujana upoje
Kitoto cha 2000 Uko nyuma kilivyo na wili We uogopi Uogopi Anataka twende mara mbili Nikupeku bila kanda mbili We uogopi Uogopi How can I keep my money Uwezangu wako batani Ujana kitu gani Mbona kila kitu natamani Pieces oh, pieces oh Nikiziona moyo unaduna tena
It's Famiza Classic DJs
Nikiziona moyo unaduna tena
Pombezo, pombezo Nikiziona moyo unaduna tena
Pombezo, pombezo Nikiziona moyo unaduna tena
Yemani moshu oh, moshu oh Ikiuona moyo unaduna tena
Moshu oh, moshu
Mikeka iyo, mikeka iyo Nikiwaza moyo unaduna tena
Mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena
Hivi ujana upoje
Ujana upoje
Ujana upoje
Ujana upoje
Hivi ujana upoje
Ujana upoje
Ujana upoje
Ujana upoje
Vijana kuvana we waiyo
Waiyo Nobi nobi
Vijana kuvana we waiyo
Waiyo Nobi nobi
Ayunu mwana kuna we waiyo
Waiyo Nobi nobi
Ayunu mwana kuna we waiyo
Waiyo Nobi nobi
Pieces oh pieces oh Nikiziona moyo unaduna tena
Pieces oh pieces oh Nikiziona moyo unaduna tena
Pombezo pombezo Nikiziona moyo unaduna tena
Pombezo, pombezo Nikiziona moyo unaduna tena
Yemani moshu, oh, moshu, oh Ikiwa
Disboy 255.
Marira, Ozambe, Zibo, Bio, Marira, me, Mosise, Cavia, Mosise, Cavia, me, I do a yes, Oza, I do a yes, Oza, Shipula, when I'm Sandanga Kira, I put the friend that was a girl, me who like, oh, Ozambe, Ozambe, Ozambe,
Shibura, Baku baby on the echo. Tina matoke kaku echo echo. Suse kima kulwa preko. Aleta jiwa kwa kenta kajena meto. That got me money, wana kachi for me. Niki zamu andani. Kana skizi ya mgazi, uneza tell. Kana penda mananasi. Supu yo crown, ateleza makamasi. Baby girl, nadigi uki bounce digi da. Kago vlina sunko nani patia kicha. Unazoza, ziko mani tisa na ime nola. Yuzma mechidisi na wanchoka. Baka na wika, tiyo wange.
Oh Zambe, Bambina, oh Zambe,
Bambina, oh Zambe,
Bambina, oh Zambe, Bambina, oh Tena tuka pendana na yeye.
DJ Disboy 255.
Tulianza zamani. Utoto ujana kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kinyanga nyanga. Nikimona joto maja shokulowana. Nada tama zimami mtoto mama Ikananoga mapenzi Ni matamu mapenzi Mimoyo wangu ti 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 Wali mwangu wa wapenzi Nasho sema gamenzi Eti naweza kukuchiti Kukuchiti
This boy
tuletana wiki mbili nisha misio nini ai wewe na mimi madam tuwa mi nimerudia msani tuletana wiki mbili nisha misio nini ai wewe na mimi ni kama mtu na bibi na wewe inabidi tu nirudi maana limeshadidi
take him to me ulikuwa zira kwa nini kuna vile ukijaa moni pandisha dhidi hii ni yako ni yako ni yako peke kuna vile iliguza but sasa imelegea
nilikuwa nakushuku sana utatafuta mtu wa kupitisha masiku sai ona hata nilikuja na makutu kumbukumbu za magusu sitakoma na bado sitaipona
walinidai dai sezi like memory ya you ya hanja mkamoja takasia kuti maji haya kuzoleka juu ya kukufikiria ukinonja shaka moja na zira
tumerudiana
area na kakitaka mwichapa na kula kiapo ndai hapa aje si don't commit nikirusha mami stare viungo wene nguwe mwili hatare wine and cut nishikishe male tuende maeneo tumelale nane
boy kijana wa ingo napenda njugu na mukombero kingo masel napenda matingo kipo cha mende ama wadido
Mama kanga leo ni kipo
Yeah. Majini patana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done, you can't see me.
DJ Kutakaya, harufu mbaya.
Ya majege na manduku lumbaya. Uneshi wapi ya haya. Notoka wapi ulaya.
Nyashi yake soft kama Matias. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bako ikijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo masel napenda masino. Kukocha mende ama wakido.
Akiwa matembe, akiwa na malele. Cheki denge, linipigia tenja. Kisema ye ni lele, nakati ya madenge. Wata shembe, shtaka likuwa njegi. Akiwa matembe, akiwa na malele. Kila siku nko madoni, kipiga shu ya kwanza na kula kabasoni. Kipiga shu ya pili, na kula kapa miambili. Shu ya tatu, nalipua na mamili. Tati yeta kuna rapa na niweza. Takuja na mwakenya, kolabo misita kimina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda juwa weni.
Unauliza niko wapi niko?
Umiza.
Nika nairo mind your business.
255.
Na nifollow manze kama jiza disciple. Kapa roundi mina kandanga kama chapo. Kuna luga enda westi ikatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga wild boss. Yeti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyokto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ili design ya South Kisol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real life football. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai jamba new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Echi tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Jiba gajat, jiba gajat, jiba gajat, jiba gajat, jiba gajat, jiba gajat. Mtuliza tuko wapi situ kwa jiba gajat. Jiba gajat, jiba gajat.
As you know,
DJ Dashboard 255 TZ.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Dashboard 255 TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623 12 35 83. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
DJ Amani the Mix Masters TZ. 0656562639. Oh yeah, Mr. Bamisa himself.
Bossy. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy.
Bada bang bang bang, aye.
Yo, Idris, tell them what they gonna take the piss. One step, you step out with a ton of energy. Body comfortable, I'm a physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones don't like me. Cutter than a pussy pretty with the okra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me off a move kind of dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079, baby, I'm a hammer to the shop.
Ninaposikiliza mziki. Hakikisha ni DJ Amani, the Mix Masters, DJ.
As you know, tukotokuwa kama jana ina leo tuko sopa.
DJ Amani.
Hakuna shido, kumonye zunona.
This boy.
Tulikunwa sana jana ina leo tuko sopa. Soba, soba. Agambe suwezi hizo. Simi nizuka meja mazaku. Silevi ni gombane na dugu zangu. Simi ni zukane jama zangu. Silevi ni gombane na dugu zangu. Ila kuna mudi nongena zidi waga. Kanoma ya
sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi, ndo maana leo tuko soba, leo tuko soba. Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi, ndo maana leo tuko soba.
From Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bambuza Classic DJs.
Nimetoka kuwacha, nimefukuzwa kazi, nadaiwa kodi, kuvuja baba kacha. I'm so down, I'm falling, nimechacha. Yani sina hela na mambo ya kulea, nasomesha mapacha. Oh, ah, narudi kwako ni poke, haraka zako sinchoke. Ila kuna muda ndonga inazidi waga, oh. Ndo maana ujipoza sisi, sisi hapa sote sisi kwenye tukwenda peko ya jena leo. Tuko soba, leo tuko soba. Sisi hapa sote tuto jeto.
Safari ya mbali, narudi zangu nyumbani, pale kwetu barazani, kapita mrembo fulani. Nikaanza kumuita ita, wangu akafika fika. Nikaanza kumweleza ye, ya moyoni mwangu mie. Akaanza kunipenda mie, toto nikasana ye.
Oya wanangu wa geng geng, oya konde geng geng geng, oya tuko geng geng, oya wanangu wa geng geng.
Kasupaka kazi kwa nyao,
nakuonga figo ni kupe na moyo. Baby mina witu weji funze utoyo. Nyuma nilikotoka nilikuwa loyo. Taroni kuta mengi nimekoma. Oya noma ama benzi noma. Oya noma yari mipaka oma. Ni muda wa kuenjoy sasa. Uko nyuma yari minya nyasa. Tumefungua mpya kurasa. Tuzae na watoto weso sasa. Oya, kukiso aja morisilo na meto. Na unafanya moyo na uma. Asa ukute rio mwaki wemo. Na unafanya moyo na uma.
Wivu, hey, hey. Wivu mama wivu. Wivu, hey. Wivu dada wivu.
Mama wivu.
Si chanki na wawote. Na ulinda wangu moyo. Mi wengine vilogoti. Awaweze kunifolo. Na uchunga wangu moyo. Ni wengine viloboti. Hawawezi kunifono. Wivu, wivu mama wivu. Wivu, wivu dada wivu. Nakupa mabezi, nakupa vichichi. Kipu ya ubaki. Nakuonga jambo, kuya jango. Bado treksati. Nakupa mabezi, nakupa vichichi. Kipu ya ubaki. Nakuonga jambo, tango bado chexazi.
Yeah,
dance, dance, tuone, dance, dance, voce, dance, dance,
this boy.
Moja ya kitu nikipendacho, jamani mcho. Kabla sijamini kinyumba wanangu,
unasema
minaza na cho. Ukinibia nikipendacho, itakuwa so. Takupeleka kwa wakala mwanangu. Nika kutoero, ilicho kiwe kisafi ama kichafu. Inategemena matumizi ya watu. Mfano chocha kajaro na vaje viatu. Kiingia unesa kama sama tatu. Ya chocha wema, ukikichunguza. Ilikuwa kikubwa ya sedi kakipunguza. Ukibanu aja ndogo kukote wepunguza. Ila aja kubwa katafute choguza. Mfano kama kire chocha nifa. Nezengi ya najiko na ukapika. Kuna vyo vizuli mina uwakika. Hata shetane natamani chocha malaika.
Oh, tuge
it ain't when I do it.
Kunisusha iwezekani, unipishe unitue, wewe kizabizabina, wewe ndo jibu lake, kwenye swali la mama Amina. Kwanini usifanye yako, kazi kusema ya wenzio, friji lako ni mbovu, aligandishi tena kimeo, ninazo habariza, kunisema ujanza leo, kama umbea ni kazi wekaza, tapandishwa cheo, wauni, asa wanataka. Misi naga uoga, namba mbili na nguvu za soda. Natumia akili, situmi nguvu kutunga mashairi.
Eka tena.
Akili zangu fiatu, siogopi dudu, mendo la chatu. Minataka ni wasiane, ndugu zangu lakini msinune. Amuheshimu wazazi, ampendi kazi nye mna wazangono. Ukweli kuwakilisha, ukimwi upo bado na pita pita.
This boy
asimvae haba, kupita peku bwana mtaya baba. Ukweli tuambiane, tueke wazi, tusifishane.
Amani
usikubali kusita, na ndoro yako kabisa kuikatisha.
The Mix Master,
ikama una imani, unampenda Mungu, weka mikono hewani.
DJ Amani, the Mix Masters TZ, 0656562639.
I'm gonna survive.
sabatina. Tulu maya sabaniga sabatina. Deku kumandi vestina. Igi mane ni nasita. Ay peli melu bonjuda. Esa ni zawi na sabatina. Tuspin mang niga na yabita. O mang niga na mkanda yashisa. Mana sabah heavy kaisita. Tulu maya sabaniga sabatina.
DJ Dashboard 255DZ. Unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623 12 35 83. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
DJ Omani, the Mix Masters TZ, 0656562639.
Como sabe.
I am Saba.
DJ Omani, the Mix Masters TZ. 0656-562-639.
Hey. Watu wana jilase, watu wana jilase, ukijipata wana jilase. Oya masela, watu wana visase, yani visa juu ya visa. Wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 utapigwa majungu. Utapigwa juu, 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 utapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, 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 utapigwa kwa juu, 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 juu. Utapigwa kwa juu, 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 juu.
Famiza classic DJs.
E baba ne jealous. Ai, it's in my boss. It's up on my camera. Who's my name? Ai, baba ne jealous. It's in my boss. It's up on my camera. Who's my name? Ai, wanna la baba ne jealous. Ai, la baba ne jealous. Baba ne jealous. La baba ne jealous.
Now, here,
now, here,
now,
here,
now, here,
now, here,
now, here, Eti nije tuonge, unafaa maziara. Unanyona mitenge, unanyona mimifara.
Sieni wanangu sieni.
From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro, this is Famiza Classic DJs.
Amani, the Mix Masters, TZ.
I'm not going to be able to do that.
ukigusa vitu nashtuka mama kama napa na mizuka na kichwani shani chuka ukigusa vitu nashtuka mama kama napa na mizuka na kichwani shani chuka
Mr. Del lazima ikutiwe sababu nataka te
hili roma roma lime mkuna kwenye mtima
sitaki nisha uliwe kwenda nyumbani mapema
walta mipepe inarja shumuli mzima
aya sasa vida leki
unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
You know you always on my mind. tuicheze
baby
baby
cheze
na we you
cheze
na wewe tu
cheze na
we baby cheza
cheze na we
cheze
na we
tu cheze na we
asa bangala bangala bangala